Sasa hivi yule ni babukize, maana kuna bibikize na babukize. Umri umekata lingi, TID.
Fufuka! Baba leo fufuka from the dead. Unamwona baba leo akiamka asubuhi. Oh, I'm scared. Oh my god.
Hatari sana mzee wangu. Baba leo anaenda kama nani? kama vampire.
Kwa kusema nishambulie mimi kama ni zombie. Jamii na uzombi gani? Handsome boy. Kwa kakapua tu ambako naweza nikaenda kukakata kesho kutwa kama Michael Jackson, kakakaa sawa. Atulie. TID mnyama. Umri umekata lingi.
Baba kepo ebu amka asubuhi, amka asubuhi njoo. The Walking Dead.